ametulilia sana tukiwa hiyo. Anasema alitahirishwa na baba yake akiwa na miaka 7, akamaliza miezi 6 akapatiana na baba yake. Sasa mali alipewa ako kama mfanyikazi ya shamba, na amesema ameteseka sana juu huyu msichana anajaribu kuripoti hata kutoroka, baba yake anamrudisha.
He was admitted in our facility on the 18th of December with pregnant complications at her age that made her not to deliver normally because of contracted pelvis. We took her to theater for an operation, an emergency operation, so that we could save her and her baby. And unfortunately, the baby wouldn't make it because of the distance she came from and also the inability of her body to support the pregnancy.